Ama kweli Tanzania inapendeza, ila niacha maraisi Samia natekeleza. Ama kweli Tanzania inapendeza, ila niacha maraisi Samia natekeleza. Inapendeza, anatekeleza, inapendeza, anatekeleza, inapendeza, anatekeleza, inapendeza, anatekeleza. Elimu na afya ameboresha, miundo mbinu barabara kabisa kakomesha. Wakulima sasa mambo safi, tunajimwaga kwenye treni mwendo kasi. Nauliza mambo ni mangapi? Kweli Tanzania inapendeza, ila niacha maraisi Samia natekeleza. Kweli Tanzania inapendeza, ila niacha maraisi Samia natekeleza. Inapendeza, anatekeleza, inapendeza, anatekeleza, inapendeza, anatekeleza, inapendeza, anatekeleza. Ama kweli Tanzania inapendeza.